umwami Yesu
mwiza
je kumucungu ko
yabivuze
zamubona zamumenya nishimwe
zamubona zamumenya nishimwe
zashira
amatsiko kuri uwo munsi Oh,